dachimsafi.com.
Rafiki sio paka tumbo moja ete muishe damu. Rafiki anakuaga na utu, anakuaga na ubinadamu. Wasikwambie mimi ni mrogi na kujotaka nyayo, wakinikimbie we ubakie. Oh my friend, uchawai kupretendi. Taikifika wikendi, nani totu kaspendi. Nani paga fichechi, nikiwaga hapechi. Marafiki zako wapo wengi, ila mindo wakweli. I love you my friend, sina mwingine, wewe ndo my friend. Mwah. I love you my friend, asa wengine wanini, wewe ndo my friend.
My friend, oh my friend. Ay, ukiuliza kipi wengi maspichi, ukika kwa kiti. Ukinyanyuka tu washa kufiksi, wengi ni feki. Wanaweza kukuchi, kuchi, kuchi na yako pisi. Na wanadiriki, riki kuchafua tariziki. Ila wewe my friendi, ujawai pretendi. Usha pambana sana, usha lisevu sana jina. Ha, shaka na wesina, ukiwa na chochoyo hauna. Kama upatu na madeni, shalipa kwangu hauna deni. Iwa peni na iwa ume, wewe, yo my friend.
Nikiwa siko api, ananipigia tunachati. Hata kama siko safi, ananipitia tonde tukapati. Buku jero bati, fura yetu haina shingapi. Bota iko wapi, tukapanda hata mishkaki. Nikiwa na marafiki, sinagia maringo. Niko na okira muda, wananita singo. Kiwa na marafiki, sinagia maringo. Natumia na wewe, nikipiga mishindo.
Oh my friend, haujawai kupretend. Hata ikifika weekend, unanitwa tukaspend. Tunapianaga vichenji, nikaga hapechi. Alolo, sisi, ndo marafiki wa kweli.
I love you my friend, sina mwingine, wewe ndo my friend. I love you my friend, asa wengine wanini, wewe ndo my friend. I love you my friend.
Nikiwa siku hati, ananipigia tunachati. Hata kama siku tapi, ananipigia tende tukapati.